Yo, Goddess Rosary. Staki mazoea na matakataka, ndo maana niwachana wa madhumaka. Naona mwendo wenu umevuka mipaka, wanaojikuta madume na wabakabaka. Napenda majungu na sio wapishi, uking'ang'ana mimi utatingisha dishi. Wanako na paka hamshi, so hata ukimpa gari ya kufikisha. Chaka na imada gen, minua fia den, kichota maana ezembisha mpaka marehemu. Mnajifanya mko mbele niko nyuma yenu, mtawafanya vibaya mbele wakezenu. Na wakalisha na mevaa sidiria, sina nguvu za soda wala za bia. Tatizo nataka chambe kabla wajanya, mina haiba ya paka, siwezi lea panya. Neza nkatukana, mgu kwenye break, staki ongea sana. Heard you said you make me, what you talking about? Make another rosary, what you talking about? What you talking about? Make another rosary, what you talking about? Sili gym na unigusi, na supia kweza haini musti. Nikikugusa winuki, na huwa siogopi matusi. Na wakalisha na mevaa sidiria, sina nguvu za soda wala za bia.